Engifisa ukukhuluma ngakho namhlanje nangesonto elizayo indaba yamadikoni. Ebandleni likaNkulunkulu kunama-ofisi amabili njengoba sazi. Kune-ofisi labefundisi babuye babizwe ngama-elder noma babhishobhi bese kuba ne-ofisi lamadikoni. Ngifuna ke ukukhuluma ngalo kulo 2 weeks leli sonto nesonto elizayo. Into esiyifisayo njengoba ngifundisa ngalento sibona isidingo njengoba ibandla liqhubeka landa siyadinga ukuba namadikoni ekukhanyeni asikaze sibe nawo before and angazi ukuthi sazi kangakanani ngawo so ngiyafuna ukunichazela ngalento yamadikoni ngaphambi kokuthi mhlawumbe kube khona esibakhethela kulelo office lelo kithina sonke nongazi ukuba idikoni ongazi ukukhwalifya futhi ukuba yilona kubalulekile ukwazi ukuze nje okokuqala ubone ukuhlakanipha kukaNkulunkulu endleleni a-organize ngalo ibandla lakhe. Ubone ubuchule bakhe mayehlela izinto ukuthi ibandla ufuna lisebenze kanjani. Kodwa futhi ngiyafuna nazi ngomsebenzi wamadikoni ukuze nizokwazi ukubagqugquzela laba abazoba yiwona ukuthi kumele basebenze kanjani nazi nanithi kulindelekeni kubona. Nikwazi ukubabamba accountable ukuthi nazi izinto uNkulunkulu afuna nizenze uma namadikoni. So kuyasiza isi-understand njengebandla. Uzobona futhi masifunda iKhulwazi next week ukuthi masikhuluma ngokuthi akhethwa kanjani ukuthi ibandla liba involved ekunominateni nasekukhethweni kwamadikoni. So ngiyafuna nazi ukuthi sikhethe abantu abanjani uma sibakhethela lowo msebenzi. So kubalulekile ukuthi silalelisise sonke si-understand noma ingabe wena awunalo ubizo lokuthi ungene kuleli office leli. Ngiyafuna ukuthi abanye nababengazi mhlawumbe umuntu akazi nokuthi kungenzeka ukuthi unobizo lwalento masichaza abone ukuthi yazi lo msebenzi onje ngingafisa ukwenza mina. Yazi nale qualification enje engathi ngiyayimitha le qualification ngingakwazi ukufitha lo msebenzi bese kuba khona ukulangazelela kubantu. Kuhle ukulangazelela izinto ikaNkulunkulu including ikhundla ebandleni ayikho into embi. Na umuntu efisa isikhundla ngenhloso yokuthi efuna ukusebenza, efuna iplatform nethuba lokwazi ukusebenzela uNkulunkulu akhonze ibandla lakhe. So ngiyafuna ukuthi sibe nayo leyo understanding sonke. Ngicela ukuqala sivule kwabaseFiliphi uchapter 1. Ngifuna nje sifundele leya verse lokuqala lapha kuphela asizwe futhi ukuhlala kulona. Umbuzo oqala engifuna ukubuza ukuthi ayini amadikoni. Sochaza lokho kokuqala. Into yesibili esokhuluma ngayo ukuthi uyini umsebenzi wabo labantu ababizwa ngamadikoni. Bese siyabona ukuthi thina la ikhanyeni uapplya kanjani kuthina sifisa yenzeke kanjani leyo nto. Then ke ukugcina sokhuluma ukuthi akhethwa kanjani athina ama qualifications abantu abaqualifyela umsebenzi wokuba amadikoni. Sobona ukuthi sigcina phi namhlanje. Then ke ngesonto elizayo singaqhubekela kulokho esizobe singakukhavanga. La kwabaseFiliphi ubona enye yeyindawo eyintathu leli gama okuthiwa amadikoni elisetshenziswa khona kulama translation ethu lele lethi lesiZulu nawesiNgisi. Uverse 1 uPawule noTimotheu inceku zikaKristu Jesu kubo bonke abangcwele kuKristu Jesu abaseFiliphi nababheki bebandla abefundisi labo ababhishophu, igama elichaza ababhishophu lelo, kanye namadiyakoni, libeka kanjalo elesiZulu. So uyayibona i-mention yabo kwakukhona i-ofisi ebandleni okuthiwa i-ofisi lamadikoni. Enye indawo la akukhulunywa ngawo khona olithola khona leli gama i-First Timothy chapter 3 uverse 8 for example. Ngokunjalo namadikoni kufanele abe ngahloniphekile, angabi nolimi olimbaxambili, angabi iy'nkolotshe zewayini, angayihaleli inzuzo embi. Nakho futhi laphana kukhulunywa ngamadikoni. So-ke into ekhona le uma uyihlela ngenzansi nakuverse 12 uzobona kukhulunywa ngamadikoni ilezo yindawo eyintathu kuphela ebhayibhelini la uthola khona leli gama lisetshenziswa lamadikoni. Ngakho siyafuna ukwazi ukuthi yini le akhuluma ngayo uPawule kwabaseFilipi mayibingelela obishop namadikoni, yini le yakhuluma ngayo kuTimothy mayemiyala ngama qualifications amadikoni kuchapter 3 verse 8 no verse 12 ukhuluma ngani ayini amadikoni igama lona uqobo lwabo is Greek uPawule ebhala uDiakonos igama elichaza uweda umuntu osevukudla izindle inkulu lapha nazaziba nezinceku abanumzane ngalezi zikhathi wayengangena kitchen nomedem wakhona nezingane zakhona kokuba nama servants ayepheka abalethela ukudla azoba weda just like isibone ema restaurant makwenzeka manje igama elichaza uwaiter noma lichaza uservant inceku nje isisebenzi sasendlini umuntu oqashwe ukuthi azosebenza noma kungasasi khona ukudla noma ingabe inhloboni yenye service aqashela ukuthi azoyenza ngokujwayelekile nje emphakathini hayi ebandleni kodwa emphakathini nje ngalezi zikhathi babebizwa ngodiakonos ngesigriki ama servants uma uPawule ebhala uapply lelo gama ebandleni for i-office elithize ebandleni kodwa igama elichaza lokho ma uhlakaza kwisigriki lo diakonos kwenziwa amagama amabili udia nokonis ukhonis uchaza idust uthuli udia into eyenzisiswayo mawuhlanganisa kahle kahle lisho ukushunqisa uthuli uphakamisa uthuli kakhulu ngenxa yokushesha uma umuntu esebenza so ke igama elinesithombe somuntu ukushunqa uthuli ubhizi uyatatazela wehla wenyuka uyasebenza uyaseva igama elikhomba abantu ababhizi kwi-service and mal-apply ebandleni igama elikhomba abantu ababhizi beseva ebandleni yisebenzi zebandla leli gama sometimes khona kwi-testament elisha li-translate kuthiwe yikhonzi nje ama-servants for example uJohn chapter 2 uverse 9 yakhumbula uJesu esekhana egalile ekade ephendula amanzi ewenza iwayini umphathi wokudla lapha emshadweni ezwa amanzi aphenduke iwayini verse 9 kodwa engazi ukuthi ivela kuphi kepha inceku ezayiwakhila amanzi zazi ozazazi zona wasebiza umnyeni ezomkhombisa iwayini kwakukhona inceku ezazi nomsebenzi wokukha amanzi noma ziserve iwayini ziserve ukudla lapha emshadweni sometimes kwisistamente elishale ligama lisetshenziswa kanjalo nje ukukhuluma ngabantu ababeseva sometimes ukukhulunywa ngama ministry ebandleni yabona ligama elithi ministry noma minister igama ilona leli gama uDiakonos elikhuluma ngokuseva iservice uma liza kwisizulu kuthiwa inkonzo ukuze makuthiwa siyikhonzi kaNkuluNkulu asikhonza neni kusuke kushiwo lona leli gama for example ku 2 Corinthians 3 uPawule mayikhuluma ngoNkulunkulu mesethi okungaye owasenza safaneleka ukuba yizikhonzi zezivumelwano esisha kungesise somthetho kodwa esikamoya sometimes li-translate kuthiwe nje iyikhonzi uma ubone lo gama wokwazi ukuthi ubona uDiakonos yilo leli gama then njengakulezi ndawo ezintathu ebesikhuluma ngazo sometimes likhuluma ngabantu aba-official noma sonke bandleni siyikhonzi sonke sama servants kodwa kukhona laba ababekelwa lo msebenzi ngqo emba ordainwe banikezwe ube iduty yabo umsebenzi wokukhonza ebandleni ngendlela ezahlukahlukene yilaba ke sibabona bebingelelwa ku Philippians 1 mawuPawule ebingelela obishopi nalezi ikhonzi lamadikoni indlela ohlukanisa ngayo kwawezula amabhayibheli makhulunywa ngama servants ajwayelekile noma ngathi sonke kuthiwa yincewu noma yikhonzi kodwa makhulunywa ngalabo ababekiwe baordainwa banikezwe lomsebenzi njenge office labo then ke abalitranslate igama bavele bathi amadikoni uDiakonos lo osukuthathelwa esigrikini nise number ngcwele uyini umsebenzi wabo ebandleni laba ke abasuke beordainiwe begcotshiwe babekwa ukuthi bona abaseve kulenkonzo yokuba amadikoni. Ngicela ke sivule Izenzo chapter 6. Kunezinto engifuna siyibuke la engicathi sibona khona amadikoni okuqala ebekwe. Kubalekela ukukhumbula ukuthi sonke njengabantwana bakaNkuluNkulu siyincekwe kaNkuluNkulu. In a way sonke singamadikoni. Sonke we are servants ebandleni likaNkuluNkulu. Sonke sehla senyuka nezinto ezahlukahlukene ebandleni wonke amaKristu alindeleke ukuba aseve, asebenze. Kodwa kusobala mawubukizwa uNkulunkulu ukuthi khona abamiswa ngendlela eyahlukile kunabanye ukuthi babe accountable, babe responsible for iinkonzo ezithize ebandleni. And ngicathi la kwiZenzo chapter 6 sibona iexample yokuqala yaleyo nto yenzeka. Kuyasiza ukutadishela khona so understand ukuthi wawuyini umsebenzi wabo. Ngicela ke sifunde kusukela kuverse 1 kuya ku-8 bese siyayichaza. Kwathi ngalezo insuku abafundi sebanda, kwaba khona ukukhononda kulabo abakhuluma isiGriki ngamaHebheru ngokuthi abafelokazi bakubo bayancishwa uma kwabiwa imihla ngemihla. Abalishumi nambili babiza ibandla labafundi bathi, akukuhle ukuba thina sishiye izwi likaNkuluNkulu sikhonze matafuleni. Qokani phakathi kwenu emphakathi kwenu bazalwane amadoda ayisikhombisa anegama elihle agcwele umoya nokuhlakanipha esiya kwamisa ukuba enze lo msebenzi, kodwa thina siza kuyinikela ekukhulekeni nasenkonzweni yezu. Leli zwi lathakaselwa yilo lonke ibandla base bekhetha uStefani, umuntu owayegcwele ukukholwa nomoya ongcwele, uFiliphu, uProkhoro, uNikanori, uTimoni, uPamena, noNikolawu oyiproselithi laseAntiochia. Babamisa phambi kwabapostoli bakhuleka babeka izandla phezu kwabo. Izwi likaNkuluNkulu lasabalala kwathi inani labafundi lakhula kakhulu eJerusalema nesixuku esikhulu sabapristi sayamukela inkolo. UStefane egcwele umoya uStefane egcwele umusa namandla, wenza imangaliso neibonakaliso ezinkulu phakathi kwabantu. Noma lingasetshenziswa igama la elithi amadikoni lawa, kodwa kumina kucacele kusobala ukuthi kukhulunywa ngokubekwa kwamadikoni for the first time ebandleni la. Into engenza ngibe convinced ngalokho ukuthi noma bengabizwa ngamadikoni, kodwa uma abapostoli bekhuluma ngezinto abazozenza, uyabona ukuthi bakhuluma ngaleli gama lokuseva. For example, kuverse 2 abalishumi nambili babiza ibandla labafundi bathi, akukuhle ukuba thina sishiye izwi likaNkuluNkulu sikhonze. Lela gama elithi ukukhonza iwona lo wadiokonos lowana. Sikhonze ematafuleni, siseve amatafula. Akukuhle ukuthi sishiye izwi bese siba yisebenzi zamatafula, siseve ukudla. Ilela gama lamadikoni noma lingatranslatewanga kanjalo la. So ke liyanginika umqondo ukuthi kukhulunywa ngalento uPawule akhuluma ngayo kuTimothy. Kukhulunywa ngabo labantu uPawule ababeke eFiliphi ababingelelayo uma ebingelela amadikoni eFiliphi. Futhi uyanotisa kuverse 3 la ukuthi kunama-qualifications alabantu. So akukhulunywa njengento ekumele yenziwe ibona bonke abazalwane, noma into eyayispecial nje eJerusalema, kodwa lama-qualifications ayahambisana lama-qualifications uPawule wabekayo ku-1 Timothy 3. Ngakho ngikhole ukuthi iwona la madikoni okukhulunywa ngawo la. Kuverse 3 uthi, qokani phakathi kwenu bazalwane amadoda ayisikhombisa anegama elihle agcwele umoya nokuhlakanipha esiya kwamisa enze lo msebenzi. Igama elithi kuyakhonzwa, ama-qualifications, enza ngibone sengathi kukhulunywa ngala madikoni uPawule naye akhuluma ngawo la. So-ke i-example le yokubekwa kwamadikoni okokuqala ebandleni asiza sibone ukuthi wawuthina umsebenzi wawo. Enye into eyenza ngibe convinced, uverse 6 babamisa phambi kwabapostoli bakhuleka babeka izandla phezukwabo ukubeka izandla iordination. Siyambona noPaul ekhuluma ngayo ma ethi Timothy emiyala lapha chapter 5 of 1 Timothy uverse 22 uthi ungaqhamazeli ubeke izandla kunoma ngubani futhi ungahlanganyele ezonweni zabanye kodwa uhlale umsulwa. Ungaqhamazeli ubeke izandla kunoma ubani okukhomba ukuordaina umuntu ukubeka ukukhuphula umuntu umbeka esikhundleni ebandleni. Babebekwa izandla abantu mabebekwa ezikhundleni. Ngakho lento eyenziwa kwizenzo 6 verse 6 mabebekwa izandla baya ordainwa banikezwa isikhundla esofficial ebandleni likaNkuluNkulu. Amadikoni for sure lawa esiwabona la kwizenzo chapter 6. So ke uyini umsebenzi wabo? Ake sicabange leyo nto ke manje kulento esibona la. Into yokuqala oyibonayo ukuthi isidingo sabo ukuthi bakhulule abapostoli ukuze bezokwazi ukunaka indaba yokushumayela izwi likaNkuluNkulu bangaphazanyiswa kulowo msebenzi ezinye izidingo zebandla. Umsebenzi wamadikoni ukukhulula laba abashumayelayo ukuthi bagxile ezwini likaNkuluNkulu bangaphazanyiswa ezwini likaNkuluNkulu ezinye izidingo eziqhamukayo ebandleni. Uverse 2 abayishumi nambili babiza ibandla labafundi bathi akukuhle ukuba thina shiye izwi likaNkuluNkulu bese sikhonza amatafula. Ngakho qokana abantu abazokwenza lo msebenzi. Isidingo sabo ukuze thina abapostoli singadingi ukushiya izwi likaNkuluNkulu. Uverse 4 uthi kodwa thina siza kuyinikela ekukhulekeni nasenkonzweni yezwi. Tholana abantu abazodila nalezinye izinto ezidingwa yibandla. And njengoba sazi la into edingwa yibandla ukuthi uma kunikezelwa ngokudla kwakukhona iministry lapha ebandleni abantu benikela izimali zabo, abanye bedayisa imhlaba bedayisa izindlu ngoba ibandla lalimpofu liphuwa baletha imali lapha kwapostoli shuthi le mali bese iyaxakazwa kubantu abayidingayo mhlambe kwakuhambe kuthenga ukudla kunikezwe lo osuke kudinga noma kwakhishwa imali asitshelwa. Kodwa kwakukhona abantu ababeyenza leyo nto kushuthi ingenzeki kahle kugcine sekukhona abangatholi okwanele while abanye bethola too much. Laba ababe abase Jerusalema abakhuluma isiHebheru bethola kahle, laba ababesuka ngaphandle kweJerusalema ababekhuluma isiGreek bengathuli kahle. Kwakukhona leyo nkinga and ukuze isolveke ibandla liya kubapostoli ngoba ibona abaphethe phela ibandla. Bapostoli asikutholi thina ukudla njengabanye. Kunesidingo ke manje ebandleni ukuthi ibandla liyi-organize. Izinto ingenziwa nje yilaba abanentshisekelo yokuzenza kuphela, kodwa akube ne-organization manje kube nabantu ababekelwe lo msebenzi specifically abazowenza njenge-duty yabo khona uzokwenzeka kahle. Bathi abapostoli asikwazi ke thina ukunaka lo msebenzi, u-too much for thina. Uma sizozama ukushumayela izwi siphinde senze lento ngeke kwenzeke sogcina sesingalishumayeli izwi ngoba ibandla liningi kakhulu, umsebenzi uyasinda kakhulu, gqokana abantu abazokwenza lento. Ngakho okokuqala nje sikubonayo umsebenzi wamadikoni ukunakekela nanoma iziphi izidingo eziqhamukayo ebandleni khona laba abashumayelayo bengazukudinga ukuyeka ukushumayela ukuze banake izidingo zebandla. Kulula ke kumina mawubuza ukuthi ngoba abapostoli labayana ababenaleyo nkinga ufika kanjani befundisi? Kulula ngoba ama-successor abapostoli abefundisi. Abapostoli babenomsebenzi wokushumayela izwi likaNkuluNkulu ebandleni ukuze kusindiswe abantu, ukuze ibandla likhule. Abantu abasala naleyo msebenzi ma abapostoli sebephelile, laba bawu-12 abapostoli okwakuphela kwabo vele abefundisi. Uyabona uPaul mayekhuluma abefundisi ukuthi ibona banomsebenzi wokuqhubeka nokushumayela izwi likaNkuluNkulu. Ngakho isidingo samadikoni manje uma abapostoli bengasekho ukuthi balekelele abefundisi khona bezokwazi ukunaka izwi likaNkuluNkulu. Nezo bathandekani, into ibandla likaNkuluNkulu eliyidinga kunazo zonke izinto yizwi likaNkuluNkulu ukwedlula ukusizwa ngokudla, ukwedlula ukuthandwa nje nokunakekelwa njengomzalwane. into umuntu ayidinga kunazo zonke ezinye izinto ukufundiswa ivangeli bese efundiswa konke uJesu asiyale ngakho ukuba umfundi leyo nto ileyo mission yebandla imission number 1 yebandla in fact the only mission yebandla ukuthi sambe senze izizwe zonke abefundi abefundi benziwa ngokushumayela ivangeli abantu basindiswe bese ubafundisa iBhayibheli ubafundisa ukugcina konke uJesu asiyale ngakho ilowo umsebenzi ibandlela ubizele kodwa kukhona okunye okuningi okulekelela okusupportayo lowo msebenzi ukuze uzokwenzeka kahle ziningi ezinye idinga eziqhamukayo ngakho abefundisi banomsebenzi wokunaka le mission yebandla ukondla imphefumulo yabantu abantu basindiswa abantu bakhule enkosini konke kokunye uNkulunkulu uvusa abanye abantu abazonayekela lezo zinto khona befundisi bezokwazi ukugcila kulowo msebenzi lowo alisebenzi kahle ibandla elinabefundisi abenza yonke into nezo bangcwele uyena ufala aprepare intshumayelo makushoda nezihlalo kuziwa kuyena makhona ugesi ongakhanyi kubuzwa nakuyena My sound system ingasebenzi uyena ukufanele ayibheke. Alisebenzi kahle ibandla lenze njalo. UNkulunkulu ekuhlakanipheni kwakhe ufuna sibe nama roles ahlukahlukene. Izwi libaluleke kunazo zonke izinto sonke sizele lona la. Sonke sidinga lona umuntu akanakuphila ngesinkwa kuphela kodwa ngawo wonke amazwi avele emlonyeni kaNkulunkulu ukuze sibe nokuphila okuphakade sidinga izwi. Ngakho kuhlakanipha. Kuyi benefit yethu ukuthi kube nabantu esothi kubona bhekani leyo nto kuphela nina konke okunye thina sizokunakekela khona nizokwazi ukugcila kuleyo nto umsebenzi wamadikoni ebandleni ilowo ikakhulukazi amen enye into engifuna uyibone la Amadikoni ma sithi umsebenzi wawo ukuseva ebandleni. Akusho ukuthi zonke izinto zenziwa iwona. Bese the rest of ibandla lihlale phansi lingenzi lutho. Ngoba mawucabanga lento eyenzeka la, uverse 3 uthi qokani phakathi kwenu bazalwana amadoda ayisikhombisa anegama elihle agcwele umoya nokuhlakanipha esiya kuwamisa ukuba enze lo msebenzi. Muphi umsebenzi wokudistributa ukudla noma imali yebandla kulona lonke ibandla eJerusalem. Kodwa uma ukuthi ubufunda kulama chapter ngaphambili kushata 2 kakhulukazi, uyathola ukuthi ibandla laseli likuma thousands eJerusalem. Uma uPetru nje shumayela ngelanga lePentecost kwasindiswa abantu abama thousands. Ma eqhubeka beshumayela silokhu sithola ukuthi uNkulunkulu waqhubeka elokhu enezele ebandleni soke lali mhlambe kuma 10,000 20,000 ibandla la kuimpossible ukuthi lalingasevwa abantu abawu 7 kuphela ngakho kusobala ukuthi uma bethi bhikana abantu abawu 7 esizobabeka kulomsebenzi bakhuluma ngabantu ababezoba o supervisor noma ama team leader kodwa sasazoba khona isidingo sokuthi kube khona ozobamba ngempela isinkwa no fish noma uzothatha u cash awuyise kumuntu awuyise umuntu laba ababezoba abantu abaqikelelayo ukuthi yonke into yenzeka kahle laba abebekade bengatholi bayathola wonke umuntu uthola ngendlela okufanele athole ngayo soke akuchazi ukuthi amadikoni ibona kuphela abantu okufanele bagijime nakho konke bakwenze ngezabo izandla kodwa abantu abazoba responsible for lezo zinto ezimele ukwenziwa ezingahlangene nezwi likaNkuluNkulunkulu bazobheka ukuthi konke kwenziya kahle noma kuthiwa kwenziwa abanye khona befundisi bengazudinga ukukhathazeka ngokuthi eyikazi leya nto ihambe kahle yini kazi ukhona nosehlele ukuthi enze leya nto naleya nto naleya nto kuba namadikoni alekelela abefundisi khona ezoqaphela ukuthi konke okunye okudingwa ibandla likaNkuluNkulu kuhlelekile khona abefundisi bezonaka lokhu kokomoya futhi uyabona kuverse 7 ukuthi lento iyalisiza ibandla uthi kuverse 7 izwi likaNkulunkulu lasabalala. Kwathi inani labafundi lakhula kakhulu eJerusalema, nesixuku esikhulu sabapristi sayamukela inkolo. Lasabalala izwi ngoba abapostoli babengadingi ukuyonaka indaba zezimali nezinkwa nokondliwa kwabantu. Kodwa bakwazi njengoba uPetro kadesho ukuyinikela endabeni yezwi likaNkulunkulu. Bashumayela izwi likaNkulunkulu, ngakho lasabalala izwi ngoba bakhululwa from eminye imisebenzi kwaba nabantu abazoyinakekela leyo msebenzi. Inani labafundi lakhula kakhulu eJerusalema ngoba abantu bezwa ivangeli bayasindiswa. Kodwa futhi liyakhula ngoba laba sebekhona ebandleni banakekeleke kahle. Ukudla bayakuthola, kunefenesi ebandleni, akekho okhubekile ngoba sekunabantu abanakeleyo msebenzi. Ibandla seliyi-organizile, labeka abantu kuma-roles afanele khona bezonaka izinto ezithize ezidinga la ebandleni, bese ibandla lifunctiona kahle njengomshini ofakwa amafutha, uyasebenza kahle, izinto zonke zenzeka kahle ebandleni ngoba wonke umuntu ubamba ama-roles awafanele. Abantu bakwazi ukwenza lokhu okumele kwenziwe yibona. Ibandla liyakhula, liyakheka, kusindiswa abantu, liyadlondlobala ibandla likaNkulunkulu. Nathi lokho esikufisayo, uNkulunkulu ehlakaniphini kwakhe usinikeza i-pattern la kwiZenzo chapter 6 engasiza uma siyilandela. Ninami bathandekayo, la ekukhanyeni, for example, uma siyi-applya lento kulula ukubona ukuthi sifuna ama-LD ebandla abe abantu abanaka indaba yevangeli, alishunyayelwa ivangeli, abantu basindiswe ngaphandle, abantu basindiswe sebefikile ebandleni, alifundiswe iqiniso. Sifuna batadishe izwi likaNkulunkulu, sifuna baprepare intshumayelo, baprepare ama-lesson, sifuna banake lezo zinto, bagcile ezwini likaNkulunkulu, bakhuleke, bafune uNkulunkulu abasize, ba-understande, basibuyele nezinto ezosakha emoyeni wethu. Sifuna bona banake iindaba zemiphefumulo yethu. Sifuna belusi bebandla, abefundisi bebandla, bagcile kuleyo nto, bahambe nayo leyo nto, basipende sonke isikhathi sabo kuleyo nto yezwi likaNkulunkulu, bayenzisise. Ibandla lethu libenefite ngokugcwele from iyiphiwo zabo zokutadisha izwi likaNkulunkulu, balipheke, balididiyele, bazosiphakela lona khona sokwakheka, sisizakale ngalo izwi likaNkulunkulu. Sifuna kube njalo ekukhanyeni. Bese-ke inqwaba yalezi ezinye izinto kube nabantu abazoyinakekela, khona abantu abayiphethe ngezabo izandla. Manje sifuna ukwenza ukubeka abantu abazobheka ukuthi konke kwenzeka kahle yini. Sometimes kufanele bangene ngezandla zabo, kodwa most of the time bazobe bebheka ukuthi laba benzayo benza kahle yini izinto. Imali, njengoba kwakuyimali issue la, iphatheke kahle yini, iyaya yini la kufanele iye khona, iy'dingo ziyanakekeleka yini, akhokheliweni amatekisi, khokheliweni indawo yokukhonzela, kuthengiweni ukudla kwalento nalento nalento, zonke izinto ezidinga ukwenziwa imali. Le ndawo esikhonzela kuyona ihlelekile, ni-ready yini for Sunday? Zanele yini ihlalo? Okufile kulungisiwe yini? Ikhona ni sound system? Iqashiwe ni itekisi? Yonke into, wonke ama-logistics, yonke into edingwa ibandla. Sifisa ukuthi kube nabantu abazoyinakekela leyo nto, khona abefundisi bezobuza ngithi seku-right? Yes, seku-right. Bese ahamba otadishizwe, khona ezobuya nentshumayelo eyakhayo, yabona, engaprepare ngo-last minute. Ngingasho ukuthi intshumayelo iprepare ngo-last minute ekukhanyeni, kodwa niyawuthola umqondo engiza nawo, bazalwane. So-ke ilowo umsebenzi womadikoni. Akulula ukubhala i-list ukuthi nazi izinto one by one okufanele bazenze, konke nje okungahlangene ney'ntshumayelo kumele balekelela befundisi ngakho. So-ke babantu abaphikwa officially ukuthi balekelele ekuholeni ibandla, irole yokuhola ibandla ey'ntweni zonke ey'practically, ba-organize, ba-coordinate, ba-check-e, balandelele, bareporte abefundisi ngoba phela basanomsebenzi oversight ba obishop o supervisor bebandla fanele bazi ukuthi konke kuhamba kahle kodwa badinga abantu abazobalekelela ezintweni nezinto khona kuzobalula kubona ukuthi bagcile kokwezwi likaNkulunkulu. Amen. Ngihalela ukuma la. Ngizwa ukuthi ni understand nayikho imibuzo eninayo. Enifuna ukuzwisisa kulento ngoba okulandelayo la ukungena kuma qualifications. Kanti bengifuna ukwenza kahle last week futhi nami sengiyakhula sengikwazi ukushumayela ngisheshe ngiqede masinyane. Ngisacela ukubona nje ukuthi bakhona abanemibuzo kule ndawo sengikhulume ngayo uma bengekho ngizoqhubeka for another 10 minutes ngingene kwamanye ama qualifications. Ngisacela ukubona ngezandla uma kukhona abanemibuzo endabeni yemsebenzi yamadikoni ukuthi iyini. Bay understand but okay now khona imibuzo engiyibonayo. Now umunye isandla right. Asivaleni lana intshumayelo for namhlanje. Bese sixoxa lokho esesikhulume ngakho sikuzwisise sonke ofisa ukubuza nofisa ukujobelela senze kanjalo. Ithike ngivale ngokuthandaza la then ke sobe se share Q&A next week sikhuluma ngama qualifications.